She's species, yeah.
Usidanganywe, usikanganywe. You are beautiful, you don't deserve. Uyo boy amekuwest, na vile weni for your waist. Kende kumtani kutole kwa kafom. Uwa koni donga ye huchuma kona crumbs. Umeguba koka feature unatista koma tom. I wish you could be mine. Napenda luku ya kuma designer. Tunaweza kuwa fine. Kuki combine to my Calvin Klein. Miukosta appetite. Nikicheki umedunga tight. Nimeshinda na kuota. Unanifanya kama roller coaster. Na hakulike, na hakupenda, na hakutaka. I know you got a boyfriend. Na hakulike, na hakulike, na hakupenda, na hakutaka. I know you got a boyfriend. I know you got a boyfriend. Na kulike, na kulike, na kupenda, na kutaka. I know you got a boyfriend.